Yes, silent ocean. Yeah, the fire's in the building. Keeping the good music alive.
All again, what a fake. Charlie, Charlie, MJ Records. Kusifu moja mweni kama tana kupa Wepikia kundo meniweza Nilikupita nimeteleza Lakini kwako wendo kiboko ya
Kila shetane na mbuyo akiweni mibuyu mitatu Kiamoni tumikishi mwenzo talala na vyatu Najione majabu, najione mapi mamangu Hakuna mapenzi hivi popote kwenye ulimwengu Tuwezelezea jinsi na vyo kuzimia Nikicheza na moyo wako na cheza na wangu pia Nafsi ya kulesha potea, suwezi ata kujitetea Kauli toroka pepo, nuzuru livyo kwenea Higa la kushoto, nsageuza na la kulia Wengine weni jeribu, wanajua kitachotokea Staki mambo yaende kombo na ya kenda ya waikurudia Tuende na yo, tuwezi shindwa, yaje na pambio ikibidi Tunapishana tugombani, then we back here Atuendi juwa, tuendi chini, love we right here Oh, ata mapenze kifa busi Tubaki sawa tu usini watu wazima Lafo tuwezi fishika underground Uyo na nusu ya moyo wangu Na nusu ilo baki kwangu Yote na kupende wewe Unajua langu na mwezi wangu Natembea na roo yangu Sote na mtu mademu Ndo Michelle Obama wangu
Usifu mojo meni kama tapa Wepikia kundumi niweza Nilikupita nimeteleza Lakini kwako Wendo kiboku ya Sipo gawi hawa chui kwanza Nama mojo mewa kimbiza Unatempea na roe ya mtu Nataka ujue wendo kiboko ya mtu
Wakikwita vika uke hino mbio kubiza na wana Na ubize hawezi kuishe kozi mna menge kufanya Hatuwezi kosa usingizi sababu watu wanasemo Na midomo ifanye nini wacho kichoko tezima Huko mikono salama kozi na kuzimia sana Kamboni yango ejicho jinsi na vyo kutazama Mahaba to the moon and back I'll keep it real Ofupi mambo kiuni stack Nataka tuzeke pamoja Paka vikongo mina webeka kwa bega Chochoto la chotaka nipanga kukupa kweli Kamba sina ntatafuta na namini utasubili Wezo mbandege unakili, wezo mbameli Wendo mtunzela zangu tombo na choweze mili Kamte kamelu wa kisomali, wendo captain na Wendo superman, wendo pilot love Ujo na nusu ya moyo wangu, na nusu la baki kwangu Yote na kupenda wewe, na jua langu, na mwezi wangu Na tembea na roo yangu, sote na mtu mbademu Wendo Michelle Obama wangu
Sifu mojo meni kama tapa Wepikia kundo meniweza Nilikupita nimeteleza Lakini kwako wendo kiboko ya mbuka Sipu gawi hawa chui kwanza Na mamojo mewa kimbiza Unatempea na bro yangu Nataka ujue wendo kiboko ya mbuka
Alike, what a fake Kuchale, kuchale